Black Market Records.
Hii ni magali, kila mtu ashike manzi, kila chalia kuna manzi. Hii ni magali, kila mtu ashike mgazi, kauchangi we mrazi. Hii ni magali, kila mtu ashike manzi, kila chalia kuna manzi. Hii ni magali, kila mtu ashike mgazi, kauchangi we mrazi.
Ati londo ile siku mbisika siku iko fiti, niko juu ya ngazini na gweze ya mizizi kwenye kukla ya 60 na ngango ya matiti. Mina mamdaga landaka landa ufiti. Mana galis, kona wako na zashika mamanzi, chura wa area yako keki na kutu duanzi. Halifunga ruenye, halifunga duka na pato ya ni chura.
Hii ni magalis, kila mtu ashike manzi, kila chalia kuna manzi. Hii ni magalis, kila mtu ashike mgazi, kauchangi we mrazi. Hii ni magalis, kila mtu ashike manzi, kila chalia kuna manzi. Hii ni magalis, kila mtu ashike mgazi, kauchangi we mrazi. Hizo vako zako ziuni nice, ni kazuri kafupi ka fine. Mini pisi numeza matiki muona, machaji na muruko wose mumeni roga. Napenda tukilewa ukicheza neyo jora, toka sista kututoke mabroman. Boro kuna ID yu ndo important, toka sista kututoke mabroman. Hii ni magalis, kila mtu ashike manzi, kila chalia kuna manzi. Hii ni magalis, kila mtu ashike mgazi, kauchangi we mrazi. Hii ni magalis, kila mtu ashike manzi, kila chalia kuna manzi. Hii ni magalis, kila mtu ashike mgazi, kauchangi we mrazi.
Last thing, check your fasting message.